Esto Kiss, baby.
Ah, boy. Sense ma, who got the keys to my mima? Mini sepe now you mtoto amezima. Kinoma, nige paka chumvini kupima. Nje ndani ili keshwa lete, shima sijelewi. Spidi meshiri nisichelewi. Mageto mfanya yangu mana mtoto ajelewi. Spi kufeli, kwani wanajuaga kufeli. Mtoto ameshona suraka ya riberi yoni noma. Kwa jinsi livyo wakata kwa noma. Cheke nyuma jinsi livyo shona. Migonjo jendo dawe kuniponya. Mana nani washa, 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 washa. Mana nani washa, 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 washa. I say pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up. Washa, 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 washa. Pone place mi ago aya. Do that thing usone aya. Utantaka ubaya. Nikila nyak nixakaya. Kwenye game ni mabombaya. Na wani paka bas. Kitanda kitapata cash cash. Niweke mguu upande kishe penye katikat sarakas. Leo nina speeda mwendo kas. Twende engo zote tuanze kuspaka kas. Leo ni noma. Kwa jinsi libi wakata kwa noma. Leo ni noma. Kwa jinsi libi wakata kwa noma. Mana nani washa, 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 washa. Mana nani washa, 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 washa. I say pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up. Washa, 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 washa.
Can't you with the baby?